Rwanda urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje amakuru ku ibura ry'umusizi Innocent Bahati. Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika, umuvugizi wa RIB Thierry Murangira yavuze ko Bahati yavuye mu Rwanda ajya mu gihugu cya Uganda, aho yagiye kwifatanya n'abarwanya u Rwanda. Yatangiye abwira mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana aho RIB ihagaze.
Amakuru dufite kugeza ubu yavuye mu iperereza ry'ibanze yerekana ko Bahati hari ubwo yasohokaga igihugu anyura mu nzira zitemewe n'amategeko akajya mu gihugu cya Uganda, aho yahuraga n'abakozi b'inzego z'umutekano z'iki gihugu ndetse n'imitwe irwanya u Rwanda. Iperereza riragaragaza nanone ko yakoranaga n'abarwanya u Rwanda baba mu Bubiligi no muri Amerika, ndetse bakaba baramwoherezaga ubufasha mu buryo bw'amafaranga. Ibimenyetso byakusanyijwe bigaragaza ko Bahati Innocent yambutse akajya mu gihugu cya Uganda aciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Ariko kugeza ubu nta wakwemeza ko akiri Uganda cyangwa yarakomeje akajya mu kindi gihugu. Akaba ariyo mpamvu dusaba abantu bose baba bafite amakuru y'aho Bahati yaba aherereye kuyaduha kugira ngo bidufashe mu iperereza turimo gukora.
Ariko se niba muvuze ko ari muri Uganda akorana n'umutwe urwanya igihugu, nimutubwire n'uwuhe mutwe urwanya u Rwanda bakorana kugira ngo nakomeza kubura uwo mutwe uzabibazwe.
Izo ni detaye ziperereza zitagenewe rubanda cyangwa itangazamakuru. Ntabwo twajya muri detaye nyinshi kuri iki kibazo.
Ariko tuvugana ubushize wambwiye ko ari ibiro bya polisi yo mu karere ka Nyabisindu byamenyesheje ko ariho yaburiye. Yavuye i Nyanza te agana izo nzira za panya zamugejeje muri Uganda?
Oya, tuvugana ubushize nakubwiye ko tariki ya 9 sitasiyo ya RIB ya Busasamana mu karere ka Nyanza bahawe amakuru ko Bahati Innocent amaze iminsi 2 yarabuze, noneho RIB itangira iperereza. Nta gitangaza rero kuba umuntu yaba ari Nyanza tariki ya 7 z'ukwezi kwa 2 ku munsi wa 3 aribwo tariki ya 9 z'ukwezi kwa 2 inshuti zigatangaza ko umuntu yabuze. Iyo minsi ni myinshi ku muntu ushaka gusohoka igihugu, yaba yagisohotse mu nzira zemewe n'amategeko cyangwa izitemewe n'amategeko.
Dusubire gato kuri sitasiyo ya Busasamana, uwatanze amakuru ko Bahati Innocent yabuze yayatanze Bahati yaramaze kwambuka cyangwa se yarakiri mu Rwanda?
Amakuru yegeranyijwe n'iperereza agaragaza ko inshuti ya Bahati yamenyesheje RIB ko Bahati bamubuze yaramaze kwambuka mu gihugu cya Uganda.
None se aya makuru muduhaye nk'itangazamakuru mwayahaye n'umuryango wa Bahati, nimba se mwarayatanze bayakiriye bate?
Yego, aya makuru twayahaye umuryango wa Bahati, nawe urabyumva ko babyakiriye nk'amakuru mashya kuko bo bavugaga ko batazi aho aherereye. Twanabasabye ko amakuru mashya yose babona kuri we bayatumenyesha.
Hari kandi kabazo gato nibaza, niba hari imitungo itimukanwa Bahati yagiraga mu Rwanda, haba hari gahunda mufite yo gusaba ababishinzwe kuyifatira kugira ngo atayikoresha mu bikorwa byo kudurumbanya umudendezo w'Abanyarwanda nk'uko abandi bibagendekera?
Bahati kuba afite umutungo cyangwa atawufite ndumva ntacyo kugeza ubu byafasha iperereza turimo. Kugeza ubu nta kibazo tubibonamo.
Mu gihe u Rwanda na Uganda birimo kubyutsa umubano w'ibyo bihugu byombi, mukavuga ko Bahati Innocent yaba yaraburiye muri Uganda, mu mugambi wo guteza imvururu mu Rwanda, muzakorana mute na Uganda?
Ni amahirwe ku nzego z'ubutabera z'igihugu byombi kuba umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi iri kubyutswa. Gusa njye ubu icyo navuga nk'umunyamategeko, nk'umuntu ushinzwe iperereza, n'ibyerekeranye n'iperereza, niba hari ingaruka nziza byagira ku mibanire y'igihugu ku bihugu byombi, ariko ibyo bireba inzego zishinzwe diplomasi. Ubu twebwe icyo twavuga ni uko byaba ari byiza ku mpande zombi ku byerekeranye iperereza igihe umubano w'ibihugu byombi waba ubaye mwiza.
Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane, ijwi ry'Amerika.
Veniste Nshimiyimana, ndagushimiye.